The Buja piano.
On beat, on beat.
Street beat. Yega mugama. Wabungi wachoyo, tunga wapamoyo, wanatuache vibogo yo. Situti wajali, kwa watutali, tutu wakaini, ndo wanatona mali.
Umani wasapi, umani wasapi, umani wasapi, umani wasapi.
Alijua sito mwacha ndo mana kakoma. Tabia zake zikachenji akawa noma. Alijua sito mwacha ndo mana kakoma. Tabia zake zikachenji ikawa noma.
Fagio la chuma, tunapiga fagio la chuma. Fagio la chuma, tunapiga fagio la chuma. Fagio la chuma, piga fagio la chuma. Fagio la chuma, tunapiga fagio la chuma.
Money was up, 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 money was up,
on a squeezy nanjoy, squeezy nanjoy, squeezy natembea. Squeezing na simama. Wana shanga kuniona ba kila siku kwenye club. Sina tatizo na mtu yoyote. Wabongi wachoyo, tuna wapa moyo, wana tuache vibogo yo. Situti wajali, kwa watu tali, tutu wakai ndo wana tona mali.
Alijua sito mocha ndo mana kakoma. Tabia zake zikachenji akawa noma. Alijua sito mocha ndo mana kakoma. Tabia zake zikachenji ikawa noma.
Fagio la chuma, tunapiga fagio la chuma. Fagio la chuma, tunapiga fagio la chuma. Fagio la chuma, piga fagio la chuma. Fagio la chuma, tunapiga fagio la chuma.
Oh.